just girls on the board.
Sioni sishi no vibe na kula ni so legendary car park hip hop nation one love wali na po hold back cap yao pina maska grip uko stuck car dream mina mtada ndora tuli observe JLP ya waki he kase la si spirit ya kimatiko system iko fucked up awa listen na pump up system na crank up children wako locked up kitchen iko dried up mbona tu si cut back bread drawn father car father bila backup fist you kama pata landmine trunk that crack that you twist back ume drink that wake hat di brave heart Kum break hat, sit ya, nilji pate nilu pate chung kat ku payback, hustle on Juhi iko file car, nails on handa Manicure
Sikili za mseya, system si fair, lenga ma top layer
Ma extraordinary
Sikili za mseya, system si fair, lenga ma top layer
Tunawasha hii na
Sikili za mseya, system si fair, lenga ma top layer
Ma extraordinary
Sikili za mseya, system si fair, lenga ma top layer
Niite kambi, nagawa sadaka, rambi, kitambi, kwangu ni dhambi, chambi, nasaka 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 na do, Sankara, siyo gani, chaguvara, rangi, kijani nyeusi nyekundu, ndani, uvungu ubongo, heshima, heshima ya mtaa, bado, wege dogo, tazima, shutuma, ukitaka vagi, ziagi, hititadi, rebo, sizugagi, inspiration, almighty, tunza kipaji, na take excite kila soul, mobilize ukombozi, info, harakati kila gigi na show, kaya na blow, hapo to withdraw, minya para wasero, mtaa bro, pata somo, usirete mgomo, huko ulimo,
mimo. Sikili za mseya, system si fair, lenga ma top layer,
ma extraordinary,
sikili za mseya, system si fair, lenga ma top layer,
tunawasha hii na,
sikili za mseya, system si fair, lenga ma top layer,
ma extraordinary,
Naamka asubuhi na mapema Kama chaba na yona nyota njema Jema, basi kusali kupata neema nyangema Apendi ono mimi tena Naamka swafi na pigia mswaki na tambana chaki Akike na wauma mawaki kwa izi mbili tatu laki Yene tano ni tabaki, sita saba zimefika ngapi Chimbo nene mapeni ya mibaki chachu Siku nene kwa nene ni msachi Nitoke duki bunduki za duki tachi Nikwepe mikuki likuki ya wenye chuki Wapambe nuks, oh basi wapigwe mashuti Wazushi ushi, basi na raundi suzungushi Ile na tembeza dope kwa bakushi Chunusi na nyonya damu nye usi matusi Nisome kwenye kamusi ya susi Nimeshiba vina kifusi kama mapepo ya kusi
Sikili za mseya, system si fair Lenga ma top layer,
ma extraordinary
Sikili za mseya, system si fair Lenga ma top layer,
tunawasha hii na
I'm saying, assisting, si fair, lenga ma top layer
My extraordinary
Sikili za mseya, assisting, si fair